More music at houseofsongs.com.
Mardo berende lamde tas ala pina berende mada be komoi halende hasadaku nayandi derdira ben fodei mardo berende halunde do wondi be billa komoi ado monni dum konde berende mada do metti Sanju Halimada Derdirao Am Doni Hoko Kima Wadimo Hadakamana Tohado Hadima Panamo Katama
Doni Hoko Kima Wadimo Hadakamana Tohado Hadima Panamo Katama
Seto Allah yaradi dum eske daga do wadete ko tago wadaima doni hodi sharru taima wadu do amolta dum wala ko weli tita hodi rore se doa doni Allah di mahunde hodi mo hoti hoke to mazi bo jipi do ma hodi mo hoti ita
doni hoko kima hodi mo hata jamana to hato mo hadi ma wala mo
Doni Allah hukima hunde wodi mo hoti hade Doni Allah ni alaman godo fere hade tena Koto Allah hukima andal wodi jafko wangal Cameroon to hauti foti haduko mama Desde Africa to hauti foti haduko mama Desde dunia fu to hauti foti haduko mama Terri rao anko dume fu doya hape monyo
Doni hoko Kima wadi mo hata jamana To hato mo hadima wala mo hata
Amaran kita doma, ko anyau doko ay.
chichudo amaran gida doma kala ko moy do mari gido do mari bo ganyo o allah wadai mangai goddo wadakama derdirao am tasulu tata saglu hore ma goddo me fu do yahira beno allah muyire
Houses songs.com.